our scripture reading will come from Psalms chapter 91. The book of Psalms chapter 91.
Tikamaliza abale akuka sungu mutya bitira nyimbo akusa usteni nyimbo ya buku.
Psalms 91, verse 1. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom will I trust. Surely, He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome oppressor. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near thee. Only with thee thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, and even the Most High thy habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy way. For they shall bear thee up in thy hand, lest thou touch thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shall tremble under feet, because He hath set His love upon me. Therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I'll answer him. I'll be with him in trouble, and I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Brothers from Kasungu, have a song of praise to Christ and Him to start.
About the
number
33. Himbo number 33. Yesu wezira oshi. Yesu ondi, Yesu ondi konda me. Ena sama, ena sama.
Ondi konda me. Ondi.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Reading will come from the book of John chapter 19 from verse 1 down to verse 37, whereby Brother John Corbett will lead before the saints. John chapter 19, 1 down to 37.
John chapter 19 verse 1. Pamene kutomo Pilato anatenga Yesu na mkwapula. Ndipo asilikali mmene analuka kolona wa minga anamveka pamutu pake. Na mfunda iye malaya akibakuwa. Naza kwa iye na adena. Tigone ni mfumu ya Yuda na mpanda kofu. Ndipo Pilato anatuluka nsukunja na adena nao. Taona iza nae kwa imkunja. Kuti mudziwe kuti sindipeza mwa iye chifukwa chilichonse. Pamenepo Yesu anatuluka kunja. Atakhala kuona wabinga ndi malaya achibakuwa. Ndipo ananena nawo. Taonani munthu. Ndipo pamene ansembe akulu ndi anyamata anapoona iye. Anafula na anena. Mpachikeni, mpachikeni. Pilato ananena nawo. Mtenge ni iye imu, ni mpajike, pakuti ine, sindipe kutuwa iye. Ayuda anami ya nkaiu. Tininacho chilamulo ife, ndikumonga mwa chilamulo cho, ae nila kufa. Chifuwa anazi samwana wako. Ndiko wangine Pilato anamfa mawawa, anao pakoposa. Ndiko analo waso kukulitorio, nane na kwa Yesu, mucho kaputi. Kuma Yesu sana mnyanga kani. Kipuwa zaate, Pilato, anani inakwa iye. Simula mkulandino kodi. Simuku wakumu kupi ulamuli hodili nao. Wakukuma sulani. Ndipo hodili nao. Ulamuli wakukupa chikani. Yesu anani inakwa iye. ndipo iye amene anaona wachita umboni ndi umboni wache uliona ndipo iye adziwa kuti anena zoona kuti inunso mukhulupirire akuti inzi linachitika kuti lembo likwaniridwe fupa la iye linathyoledwa ndipo linenanso lembo lina adzayang'ana pa iye amene anamthyoza tidapha izi yosefu wa ku arimateya ndiye ophunzira wa yesu komanso koma modifuka chifukwa chakuopa ayuda anapempha pilato kuti akachose mtembo wa yesu ndipo pilato anaona analola chifukwa chake anadza nachosa mtembo wache koma anadzanso nikodemo amene anadza kwa iye usiku woyamba paja ali mkutenga chisanganizo chamule ndi aloe monga miyeso zana pamenepo anatenga mtembo wa yesu nawu zenenga ndi nsalu zamafuta pamodzi ndi zonunkhira monga mwamayitidwe amaliro a ayuda koma kunali munda kumalo kumene anapachikidwako ndi mmunapo kunali manda atsopano kudya munthu aliyense nthawi zonse pomwepo ndipo anayika yesu chifukwa tsiku lokonzera la ayuda pakuti mandawo anali pafupi amen.
Cause all the glory and honor. Brother Ken, look to God in prayer as we are, as Brother Ken is in waiting to start preaching. Mbale David apempherani, Mbale Ken, asa dayambe, Mbale Ken. Mbale,
asante mbitu na langi ya wa Kristo Kristo. Mbuna mandali, mbukali, 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 mbukali,
and start preaching whatever the Lord will grant you. Behold, the house is in waiting for the message from the kitchen that the Lord has made for his own elect.
Amen. Let's take our Bibles and look once again in 1 Thessalonians chapter 4. My text is from verse 13. Down to verse 18, and I want to speak with you about the believer's hope. What is the believer's hope?
Tadent tsagulani mabhuku ba Bible watu kuona tasonika 4 verse 13 kulekeza 18 mutu wautenga watu ndi chiyembekezo chaukhulupirira kuti kodi chiyembekezo chaukhulupirira ndi chani.
We have to remember that Paul had spent very little time in Thessalonica. He was there but a few weeks when the opposers threatened his life and the Lord moved him on from there. But in the time that he was there in preaching of Christ and him crucified, the Lord raised up this body of believers.
Paulo anali mmodzi mwa anthu amene adazunza mpingo wa Ambuye koma kuti Mulungu adamutsogolera kuti ayambenso kutumikira ndipo poyamba kutumikira padadzuka otsutsa olimbana naye koma ngakhale zidali choncho kuti padadzuka olimbana naye Mulungu adadzitsutsira anthu
amene adakhulupirira uthenga umene Paulo adawalalikira.
So the Lord directed Paul to write back to the Thessalonians the two epistles that we find here in his word. But these epistles were written not only for their encouragement, but for ours as well. And in them we find great instruction that we all as God's children need to receive and to hear. And here particularly, a question that was on their minds and often on ours as well is, what about those who die in the Lord? What can be expected concerning their hope?
Neno polakula ama kalangula makamaka kwabweretsa chikumbutso kuti anthu ayendekera kuzindikira famoso lidali polona kuti kodi munthu akafa atakhumbira uthenga kodi kwathirapo mpo kapena chiyembekezo nchota ndi kwa anthu amene adafa.
So he says here in verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
Njipanga verse 13 ni kuyamba kuti ya wanatasanika 4. Koma siti mfuna abale kuti kukhale osadziwa za iwo akugona kuti mungalingalire mongaso otsalawo amene alibe chiyembekezo.
Now there are many things about death, even about life after death and eternity, that we will never know completely or fully in this flesh until it comes our time to die.
But it's not something so good to infer. Kama somo yomeno zakarebo anwa arata infer kujugiro jafufa. Kama somo yosa tomeno limtsobolo. Zina mwa izo stinga tibu zimvetsa etapa anotile mchubila nyama hili.
Now we as preachers need to particularly avoid speculation. In other words, where the word does not speak, we also need to be silent.
Exactly.
And yet, there are some things also, as Paul said here, that he would have us not to be ignorant. In other words, the scriptures are clear concerning these matters. And those things that are written in God's word are clearly for our comfort, even as he says here in verse 13, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
Now
here, we see then that sorrow and grief aren't sinful. It's natural to grieve. It's natural to sorrow when loved ones die.
Monga tidziwa kuti kumva chisoni komanso kulira ndiye mbali imodzi ya thupi ndipo munthu amenekera kulira ngati wina wake wamwalira wamusiya.
Back when I first went to Africa in 1979, my wife was pregnant with twins, and it pleased the Lord to take them from us. And I remember we were in a room weeping together, and there was one of the local pastors that came by for a visit that had learned of the death of our children. And when he saw us crying, he said, "Oh, no, 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 you don't need to be crying. That's unbelief." That's the way that he addressed us.
Ina ni makumbuka nthawi yoya batabwera ku Africa 1979 mkazi wanga adali woyembekezera ma twins mapasa mwatsoka lilo anaja nkumwalira Mulungu kuwatenga nde ine ndi mkazi wanga tidalowa mnyumba ndikuyamba kulira kulira chifo cha anathu amene amwalira anawiri nde anthu adabwera ulaya osamalira kulira kuonetsa kuti ndinosakhulupirira kwambiri uthenga wabwino okhulupira uthenga wabwino samalira chonchiyayi sitimalira ngati tutapuka uthenga wabwino mdaumva.
And there again, there's much speculation about when a child dies, what is the eternal state of that child? Because the popular belief is that, well, if it was a child, then he automatically goes to heaven. And so they use that for some kind of comfort. But the scriptures never speak of that.
Pali anthu ambiri amene amalankhula zoona kuti munthu akafa amapita kumwamba zimene simawu a Mulungu konse ayi kulibe mawu amene amati munthu akafa amapita kumwamba simawu a Mulungu ayi mwana akafa kuti amapita kumwamba chifukwa sadachitepo tchimo ayi ndithu.
Children die because they're sinners.
Chodziwika nchakuti ana akamamwalira amamwalira kuti nawonso anawo pawokha ngochimwa.
And unless the Lord Jesus Christ has paid their sin debt, they have no better hope of heaven than anyone else out there in the world that grows to a ripe old age, and yet God has left them to their own condemnation.
Pokha pokha atakhala kuti anawo Kristu adawafera machimo awo akatera anawo kuzo kwapulumuka ngoti koma ngati sadawafere loko anawo atakula mkukakalamba sadzatheka kulowa mufumu Mulungu ayi chifukwa siwo amene adawasankha.
In any death of a loved one, our comfort is in that if they were the Lord's and the Lord paid their debt, then all is well. But if not, there's no hope that can comfort us. There's no comfort in sorrow in that case, as others who have no hope.
Monga munthu amene wasiyidwa payekha alibe chiyembekezo mwayeyekha chimodzimodzi munthu amene Mulungu adamusankha amakhala ndi chiyembekezo chamwa Mulungu ndipo Yesu Khristu adamufera adamupulumusa akatera akapulumuka koma ngati sadaferedwe ngakhala atakula ngakhala atakhala omvetsa chisoni mwamtundu wake samapulumuka munthu chifukwa omvetsa chisoni koma chifukwa adamukonzeratu kuti akhale wopulumutsidwa.
As the Lord has taught me, he has brought me to say, even as he taught Abraham when he told Abraham he was going to destroy Sodom and Gomorrah, he said, "Shall not the judge of the earth do right?"
Ngakhale sotulu pamene iyeyo amafera Sodom, Mulungu amandiwuza kuti ngakhale kwa Abrahamu. Abrahamu adazindikira kuti ngakhale Sodom ndi Gomora sadapulumukira anthu onse mu Sodom ndi Gomora ayi koma ukhawo amene kudayikidwiratu.
But here specifically in my text in 1 Thessalonians 4:13, it's clear that he's speaking of those that die in the Lord. In other words, it's evident that though born in this world as sinners, God was pleased to do a work of grace in them by his Spirit, draw them to Christ, because Christ had paid their sin debt.
Yeah, ambuya utsogolera mkhadi imene ikulembedwa pa buku limene ndi Marka 13 akulankhula za anthu amene adafa akudziwa Ambuye osati anthu onse ayi chiwerengi kutanthauza kuti pali iwo amene Khristu adawafera ndipo omene adawaferawo ndamene ali ndi chiyembekezo chapo mulungu koma onse amene sadawafere angakhale atafuna kukhala ndi chiyembekezo pa mulungu samatha kukhala nacho.
It speaks of those like many even in our congregations with whom we have enjoyed great fellowship in this life, and yet when the Lord takes them, there's going to be sorrow. We miss them. It's a temporary loss, because we know that if they were the Lord's, we will be joined again in glory. But nonetheless, we sorrow and we grieve just because we miss their presence and their fellowship.
Chimodzi ife abale amene timalankhulana nawo pano timapemphera nawo mu fellowship in Christ kakumpingo wathu kunoka kumene kwako ali ndi moyo timakondwera kukhala nawo limodzi akamwalira timenekera tilalire chifukwa chona kuti tasowana nawo pakati pathu koma kuti timakaulira ngosowana nawo kwa kamphindi koma kuti munthu auye kubwera mtsogolo adza ukitsidwanso kwakufa ngati ndiwo amene mulungu adawasankha so pachifukwa ichocho timenekera kulira chifukwa tinasowana nawo pakati pathu koma munthu yoyikika adziyenekeranso kupita ngati adaferedwa ndi ambuye adziyenekera kuukanso kwakufa tikondwera imodzi pamodzi.
I will say that with regard to others in the world with whom we have associations or acquaintances, if they die in their unbelief, it does also cause us grief and sorrow and a burden to consider that they have entered into eternity as a lost sinner, and there is nothing but condemnation that awaits them.
Akamwalira timayenekera sokulira kukhudzika kuti amwalira asakukhulupira uthenga wabwino ndipo mulungu adawasiya kwaokha akupita kuchiwonongeko kumene akadziluzika tikalira kwakukula mano kwa muyaya wawo timayenekeranso kumva chisoni kukhudzika ndiwo anthuwo.
Here Paul makes that distinction between those that have fallen asleep and those which have no hope.
Ndifo chache ambuye yesu pamene paulo amalankhula ya papa amalankhula mitundu iwiri ya wathu anthu amene adafa ndi chiyembekezo cha pambuye ndi iwo amene adafa wopanda chiyembekezo.
For those outside of Christ, when they die, it is not a sleep, it is an eternal death.
Pachifukwa ichi onse amene Khristu sadawafere amene sali amulungu osankhidwa imfa yawo imakhala imfa ya muyaya yopanda chiyembekezo.
And I know a number who are not taught of Christ that is their view of death. In fact, they prefer that when they die they have no more existence because they rebel against the thought of being eternally condemned by a holy God.
Ndikumbukira kuti anthu ena amalankhula kuti munthu akafa amene sadasankhidwe ndikuti samaonekanso sadzakhalanso ndi moyo koma nkhani ndi yakuti onse amene mulungu sadawasankha amene sadawafere akabva amakakhala kuti akupita kuchiwonongeko koma chamuyaya kumene akakhala kulira ndi kukhutula mano anthu amenewo ngoti adalibe chiyembekezo chapa mulungu.
But those who die in the Lord, that death is described as a sleep because it's temporary. It's like when you go to sleep at night, you go to sleep with the hope of waking up in the morning. And so those who are the Lord's, there is a morning of resurrection which we await, and therefore death is not permanent. It's described as a sleep.
God, yakuti onse amene amafa mwambuye ali ngati munthu amene amapita kukagona amangokagonera mdima koma amakhala chiyembekezo kuti ndidzukanso ndi moyo mawa ndikagwira ntchito ndikapanga zakuti zakuti kotakuti amene adakhulupira uthenga wabwino amene uthenga wabwino udawavumbuluka kwa iwowo amagona ndi chiyembekezo amafa ndi chiyembekezo kuti tsiku lina auka adzauka nakakhala ndi ambuye kwa muyaya imfa yawo ndiye chiyembekezo.
In fact, out of this instruction that we're reading here, a number of the believers in the first century, some who were persecuted unto death, but their loved ones began to call their burial places cemeteries. And the original meaning of that word cemetery is actually the word dormitory. Dorm in French means to sleep. So sleepatories, that's what they call these sleeping places.
Antwena agamalira amagawaika kumanda koma dzina lawo sabali chakuti kumanda muchi Greek amati dorm, but the dorm pachizungu amati cemetery. Mawati cemetery pachijewa amatanthauza kuti mpumulo. Kuti wena akadapanga muri mpumulo bata. Amangokutha kuti kumpumulo kwangopumuliro kukhala pa dziko lino lapasi angopumula kuntchito zinozo koma wayembekezera kuti auka azidziwira kukagwira ntchito zina akapanga zinthu zina. Pachifukwa ichocho mawu amene wawa namene amafanana bwino ndi lemba ilili kuti munthu akafa amangopita kumalo a mpumulo kuyembekezera kuti akapumula adzukaso kuti apitirizo lero.
But nowhere in Scripture do we find where the unbeliever, their death is described as sleep. And the reason is because there's no rest. There's no peace. There's no comfort for them in death. In fact, their only future is to be raised again at the end of time and cast eternally into hell. And that's what the Scriptures describe as the second death. They were dead spiritually to begin with. They died physically. And now there's that eternal death that awaits them.
Chodziwika chakuti onse osakhulupira uthenga wabwino akafa kulibe mpumulo koma amangoyembekezera kukafa kulowa mu imfa yachiwiri chifukwa pali imfa yoyamba imene munthu amafa kuthupi linoli la nyama ndiye pali imfa yachiwiri imene munthu adzafa imene munthuyo adzaponyedwa mu ng'anjo ya moto imene adzalira ndi kukula mano kuponyedwa mukugayena kulira ndi kukula mano imene chandi imfa yachiwiri yotsatizana ndi imfa yathupi imene munthu amafa kungosowa pakati pa abale so osakhulupirira alibe mtendere alibe ufulu ayi.
So Paul here in 1 Thessalonians 4:13 makes that distinction as to when it concerns a child of God who dies, how we sorrow is different than those who die without hope.
Ndi chifukwa chake Paulo polankhula imene Yehova wanatasonika 4:13 afuna akasiyanitse pakati pa iwo amene amafa opanda chiyembekezo ndi iwo amene amafa ali ndi chiyembekezo.
For those who die without hope, certainly it is understandable to be totally grief-stricken. It's a burden to our hearts because we know that God has executed his judgment and taken them out into eternity. But for those who are the Lord's, our hope is described in what we're going to see now in verse 14.
Ye onse amene amafa ndi chiyembekezo, amafa ali okhulupirira, amakhala ndi chiyembekezo ndi kufa kwawo ndi kungopumula kutulo chabe loti adzuka akhalanso ndi moyo pamene iwo osakhulupirira uthenga wabwino amakhulupirira kuti akafa amafa kwamuyaya ndipo kulibenso moyo umene uli mtsogolo mwawo pachifukwa ichocho amakhala kuti aferatu kungoyembekezera kukakonjedwa kugayena kumene akalira ndi kukula mano. So pali kusiyana pakati pa imfa ziwiri izi zimene zaperekedwa kwa anthu amagulunso awiri pa dziko lapansi.
So what is the believer's hope in the face of death? It says in verse 14, if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
Ndiyo nkani ya kutipodi chima chitika nchane o kulubi ila aga marira. Amene ndio kulubi la kutenga wabu ino. Jimaka 14 ni kuti. Pakuti ngati tikulubi ila kuti Yesu adamwalira na uga. Wote lonso Mulungu azarenga pamodzi ndi iye iwo akugona mwa Yesu.
Notice here, it's not describing how a person lives and hopefully they lived well enough to be able to have a good hope. No, it's all based on the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. If Christ paid the sinner's debt and rose again for that sinner, therein is our hope of eternal life.
Chakuntu ochima osankidwa, simene auchitira zindu zake, faina ama ganda urai, nimene weo nakalira oyera, ayo jifuatu suma jilaza kuni suma tele, faina weo wakala nchembekezo chakuntu nukuluka kumuke ai. Chembekezo nimene Mulungu ada pangira kwa chiambi. Udiwa ndiweo osankidwa oferedwa, foka kala osankidwa oferedwa, udi chembekezo cha moyo, umayo osata.
This is fundamental to all true faith, in that it is founded upon and because of the person and work of the Lord Jesus Christ alone. There are a number of false preachers in the world, many, who are telling people that they need to get prepared to die. And what they do is tell them to make sure that they're living right, that they're living lives without sin, because you never know when they will be taken out in death, and so they're telling people to wash themselves up, get themselves cleaned up for the day of their death. Nowhere do you find that described in Scripture as being a sinner's hope.
If
someone was to ask me, are you prepared to die? My answer can only be, I am if Christ paid my debt. And if the Lord Jesus has not paid my sin debt, there is no hope. I have no hope other than Him. And here again is where we've got these false preachers telling people, yes, but is your faith strong? No, it's not. I have no faith other than Christ being my faith. If He is not my Savior, if He's not my substitute, it doesn't matter how clearly I see Him or not. There's no hope outside of Him.
Chikulupiriro, chima chokera kwa Mulungu, kupita kwa munthu amene afuna kuti akhale chikulupiriro. Koma mwine ndekha ineyo ndibe chikulupiriro,
Number of years ago, I had a preacher friend who called me. He was dying, and he asked me to come sit with him, and he was shaken. He said, I've been preaching the word all my life, but now come to this point of facing death, I have no faith, and all seems to be darkness. But I didn't spend my time trying to bolster any kind of faith and trying to give him some kind of assurance. I just looked him in the eye in his weakness and told him the same thing I just said to you. I said, James, if Christ has not paid your debt, there is no hope. You have every reason to be afraid. But if Christ has paid your debt and you are one of his, there's no reason to be afraid. All of us are going to face this moment. We don't know. It might be today. But, and I don't know, even though I've been preaching the gospel for all these years, there's times when the Lord gives me great comfort in the gospel and the Christ I preach, and there are times of darkness, and it might be that even as I face death. But I know this, my answer is the same. If Christ has paid my debt, there's no reason to fear. And if he hasn't paid my debt, there's no reason to hope.
Alipo wena utenga ujada umfa nditubu ino, ama ulaligira kuma krisi lusada wa fere. Oti itakafika ntawi ya kuma pedo, udapangitza wena adamfa utenga wino, ada ukumvirira kuma iweo, uvira kujononge kukakaro utenga umefika wino atama umfa. Ndipo malime sa ulenera na kudai, kumame jifuna atuambira da umfa utenga ude uti ugepu umuga, ai ditu, osa mena ukumuga na amena da wapangira kuchokera pashiambi. Nde alipo ena amene krisi wada wa fere,
It's like the hymn writer wrote those timeless words, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ, the solid rock, I stand. All other ground is sinking sand.
Did you follow us? Oh, Imba, Imba, we know our God, Imba. She and Begazo Shangasho, Shamangiba Mazio. Cindy Kurubira Wina, Commanding of Kurubira Wayno. Mazibuena.
The sum of the believer's hope is there in verse 14 in those words, if we believe that Jesus died and rose again. It doesn't even say for me. It just says that he died and rose again. We believe that. Even so, them also which sleep in Jesus will. And notice, God, who's coming again? Christ is coming again. He specifically says God will bring with him.
Amen. If I just make a social club, the Irish River, the Saga 14 year. Even in a good tea, Pabringa, Titi Kulbirira, Udiesu Adamarida Nauka. What's the name that you could be a Sadamarida? Cabino de Ferre Feo. Come when the room of Kubira Udiesu Adam Jolabasi, Ufa, Ukoka, Chichi de Getcha good tea. Quarter of Somurungo. Adzadenga pamozi ndi iye iwo akugona mwa Yesu. Kutanda zari Mulungu ndi Yesu adzabwera mkutenga so onse amene anakhulupira chokwa iweyo ndungo khulupira kuti iyeyo adabwera mkufa. Usakulire kuti adabwera kafere iweyo kapena kuruzika kwa iweyo dzidzika kwa pamalo pene kuzukutana kwa ndi iweyo. Usakulire numaika pamenepo akukhulupira kuti adabwera mkukafa mkuka kwa iweyo sikutheka kuuka kwa kufa limodzi basi.
So notice plainly here, this is not everybody's hope. This is for those, as it says there, which sleep in Jesus. In other words, they will awake in Jesus as they have slept in Jesus, as he has died for them and risen for them. So is their hope.
Amen. Kuti wonse adabwera kukafera ayi vesi kunena kuti kodaso Mungu adzatenga pamodzi ndi iye iwo akugona mwa Yesu okhawo amene akugona mwa Yesu na amene adzawata ngoti adzawatenge ose ndi wonse ayi ndingati iweyo sudagona mwa Yesu usavutika kuradza kurenga ayi ndipo usadzilimbitse mtima chikwanda ambiri mmadzilimbitsa mtima Mukamaimba kwaulombeza Mungu zichaka apa sine so dine wopira kumamba ati usakutike ngati suda kugone mwa Yesu ngati iyeyo sada kuike kuti ugone mwa iyeyo zokulumuka kulibe angokhala kosangalala ndi nyimbo ndi zimene muchita pa dziko lino lapansi kuti muli ndi moyo mukakhako chiyembekezo chomasangalala koma kuku simpira basi.
So this has to do with those, even though they sleep in death, they were chosen in Christ. When Christ died, that death was on their behalf. When he rose again, they rose with him. And when he ascended on high, they're seated with him in the heavenlies.
Zonse zimene Yesu adachita pa dziko lino lapansi adachitira iwowo anthu amene wowo ali ndi chiyembekezo cha moyo kuti chile chilichonse chokhudza Yesu chikamakachitika kapena chikamachitika chimachitikira iwowo ndipo amakhala chiyembekezo cha mkumpu kuti adzauka nawo ndipo kalibe kusintha kuya mulikonse.
Now when it says they sleep, it shows that they're not dead. You see, when you sleep, you might be unconscious, but you're alive. There's movement and thought that goes on even as you sleep.
Oh, okay. Muda ni mwenye understandment akuti akugona maiye, akamati kugona sikufa yake. Mundu akagona makanizo, amakhala akuyendayenda chifako matolora, matorani, amakhala kuti makanizo ali moyo. Kuno kuti wangu kupumula wangu tsepa zikope. Ndiye onse amene Kristu adabwera kukafera akasowa pakati pathu kumakayika kumanda suti amakhalakuti agona ayi angopumulako zikopezo kuti atiopa ndi kuphethira koma abakhala kukaphepera ngo achitowa nyamulo kasungiza pamalo koma nzeru zawo zimaganiza zakumwamba yembeeza tsiku loti azipita kwawo choncho samafa amangopumula basi.
This is the word with which our Lord encouraged Martha concerning Lazarus' death in John 11.
Is it on the Zimedru Ambuye Adalan Kula Sopa Marilo Alazaro Mulazaro chapter 11?
And verse 23, the Lord said to Martha, thy brother shall rise again.
Did you find Ajay? We had chapter 11, verse 23.
And Martha saith unto him, verse 24, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
Yesu ananena naye mlongo wako adzauka 24. Marita ananena ndi iye ndidziwa kuti adzauka mpuka siku lomaliza.
But listen very carefully to what he said to her in verses 25 and 26. He said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me, notice, shall never die. Believest thou this?
Yesu anati kwa iye, ine ndine kuuka ndi moyo. Wokhulupirira ine angakhale amwalira adzakhala ndi moyo. Ndipo yense wakukhala ndi moyo nakhulupirira iye sadzamwalira nthawi yonse. Kodi ukhulupirira ichi?
That's why the scriptures call the passing of one who dies in the Lord from this world to be asleep. They shut their eyes on this side of eternity, but their eyes are immediately open on that side of eternity. They're ushered immediately into the presence of the Lord. So we see the body, we bury the body. We say that the person is dead, but they're not. If they died in the Lord, they're very much alive. They're in glory with our Savior. As Christ said to the thief on the cross, today you shall be with me in paradise.
And
that's why back here in 1 Thessalonians 4 and verse 14, he says, even so them also which sleep in Jesus will God, so that shows Christ is God, bring with him. All that have died in the Lord to this point, and all who die in the Lord until he returns again, they are with him in glory and will return with him when he comes again.
Amen.
You see, here's the blessed truth that is our comfort, is that those who are the Lord's can never be separated from him. They were chosen in him from eternity, and when he came and lived and died and rose again, they were in him, in his life and his death. And when he ascended on high, they're seated with him in the heavenlies, and there's nothing in this life that can ever separate us from the love of God, which is in the Lord Jesus Christ.
Yesu
So, ada kala aji kuchokera pa chiambi, ada sugidwa pa malo, abwino, ndipo sama taika, sama choka, sama lekana na aye.
This is how our Lord Jesus prayed there in the garden in John chapter 17 as he interceded on behalf of those that the Father gave him, verses 23 and 24.
Ndipo chake abe Yesu kupemphera ku Yohane 17 ndipaka 23 24 amapemphera kwa iwo amene adaperekedwa kwa iye mwaka ndipaka 23 ndi 24.
In fact, if you start in verse 22, he says, "The glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one."
Nifake kwetano tiambile ndimaka 22 ya Yohane 17, mera kuti, ndipo ulemerero umene mwandipatsa ine, ndapatsa iwo, kuti akale amodzi monga ife tili amodzi.
Then he goes on to say in verse 23 of John 17, "I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me." No separation. Now we know that whatever the Lord Jesus Christ asks of his Father, he receives.
So
if there's any of us that would, in a moment of doubt, question whether or not having Christ is our hope is a good hope, read verse 24. "Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world." And if he loved his son from the foundation, he loves those in his son forever.
Chifake nyengo zikavuta, mafuta akabwera pamoyo wathu, amatithamangitsira kwa Mulungu. Ndiyeno, mafuta acha akafika, inuyo, chipere kumuchite, ndikungothamanga kwa Mulungu, nubwera mavesi 24, izikhala chilimbikitso chanu. Imene akuti, "Atate, amene mwandipatsa ine, ndifuna kuti kumene ndili ine, iwonso akakhale pamodzi ndi ine. Kuti ayanganire ulemerero wanga, umene mwandipatsa ine, pakuti munandikonda ine, lisanakhazikike dziko lapansi." Kuono kuti azitonthozedwe kuti kumene kuli Yesuko, iwonso amakhala kuti alikonko. Ndiye mavuto amatipititsa kwa Mulungu.
The Lord has given me John 17:24 in many instances, and I pray that if I am conscious even up to the moment of my death, that this would be a scripture that he would bring home to my heart, that we might be one, even as he is one with the Father.
Amen. Ambuye wakhala kubweretsa verse imene ya 24 ya Yohane 17 nthawi zonse ndipo ndayilalikira kumanso nthawi yomwalira kwanga ikakhala pa milomo panga kuti monga iwala amodzi ifenso tinalekera kukhala amodzi ndipo timakhala amodzi mwa iye ndi chitonthozo changa chimenechi.
Now here's where we have to stick to the word and not be given over to speculation, because there are a lot of people, they're more interested in what sort of body we'll be dwelling in glory, and what will be how it'll look and all of these things. I dare say, if our thoughts are on anybody but Christ, we don't have a hope of glory.
Ndifoja cheche mbekezo chathu tinenekera kuti seke pa muntu tisatsamire pamzathu ayi titsamire pa mboye koma kulankhula mawuyawa kumaoneka ngati kuti tikuwuzana aliye sakwati titsamira pa mboye ayi koma iwo amene adawasankha chipembedzo chawo titsamira pa mboye kuona kuti kayawenale kakayapanga chani iweyo sumachokapo pa chiyembekezocho choncho tinene kakutonthozedwa nyengo ngakhale zibwereza mtundu wanji tiyeni titsamire pa mbuye basi.
Well, I'm going to draw a line there for today. We'll come back to this next time, verses 15 through 18, because Paul, by the Spirit, does describe how it will be when Christ comes again. And again, we have to avoid speculation, but I want to make sure we take our time going down through it. What will be that final day of resurrection in which those that sleep now in Jesus do hope?
Ndiyeno chifukwa cha nthawi tilekera pomwepo koma kuti tinenekera kuyangana ndi maka 15 kulekeza 18 kuti iwo onse amene Khristu adawafera chiyembekezo chawo chamoyo chidayikidwa kwa iwo ayenekera kutonthozedwa anadziwa kuti mitima yawo yayikidwa kwa Mulungu ndipo onse amene sadaferedwe mitima yawo sili pa Mulungu tsono tilekera kutonthozedwa ndi ichi kuti pali chiyembekezo chamoyo kwa iwo amene Khristu adawafera.
Well, I'll turn it back to you for now.
Wow. What a time. Very blessed time. Leading home the elect. Because it's the only message that brings home the only elected sinners.
Amen.
We'll come to our hymns, hymn number 16. Let's come to hymn number 16 about fellowship in Christ. Tsagureni nyimbo number 16. Imene ikulankhula za chiyanjano chathu chapa Kristu Yesu. Nyimbo number 16. Kwadi chanjano ndichi mwewe sobo tamira pankono wake jine wodala tekele apo tamira pankono
Thank you. My hope is better, much less than Jesus' blood and lusciousness. I dare not trust the sweetest frame, but you wholly lean on Jesus' name. Darkness veils his lovely face. I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. His oath, his covenant, and his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives away, he then is all hope and stay. When he shall come with a trumpet sound, oh, may I then in him be found, clothing in his righteousness alone, fortress to stand before his throne. On Christ the solid block I stand, all other ground is a sinking sand, all other ground is a sinking sand. What a beautiful gospel preached to the elect. What an encouragement, what a time. For sure, the Lord is our refuge and our strength. Brother Ken, look to God in prayer as we are closing the service of today.
Gracious Father, I thank you for your word. I thank you how you make it timely and according to our needs. I'm thankful for the hope that is set forth in your word, that hope being your blessed Son, the Lord Jesus Christ alone, and his shed blood, by which those for whom he paid the debt have every reason to hope. What a good hope. Christ, who is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption, that he that glorieth, let him glory in the Lord. So I thank you for this time. I thank you for your word. I'm thankful for the comfort that it brings and the strength it gives us in the face of any trial in this life and ultimately our death, you taking us from this world. That hope being that when Christ died, he died for me. When he rose again, he rose again for me. And there's nothing that can separate us from him. So we go forth today having this word in our hearts. I pray that indeed your blessed Son would be all our comfort and joy. And I'm mindful to give you the praise, honor, and glory in all things in his precious name. Amen.
To God be all the glory.